Sabor, sar témèr ak ñeen fukk. Kuñu tongal ngi ñaan. Mu jëm ci njital jàngkat yi, di kàdduk sabor, ñeel Daouda. Ey aji sax ji, xet li ma ci ku bon, musal ma ci nitu fitna. Kuy nas lu bon, tey saxoo di soo koy xare. Daas làmmiñam ni jaan, guux dangaru ñàngoor. Selaw. Ey aji sax ji, aar ma ci loxol ku bon, musal ma ci nitu fitna kumay fexé fakatal ñu bew ñéma laqal yér lalal may buuma ki tiax fegal ma seeni fiir ci yoon wi selaw dama né aji sax ji yaay sama yalla aji sax ji tewlul ma dagan la aji sax ji borom bi may wallo doole yaama yir kérok besub xaré aji sax ji bul may ku bon namaylam bul joyal pexem mu yekkatiku selaw ñima sam yalna sen ayu lamiñ keppu sen kaw bop yalna ñu keppo khalisa wara tabbi ci pax te dootu ñu juk kuy yaq der yalla bu mu tok ci rew mi nitu fitna yalna ko ay top ba dal ci kawam xamna ne aji sax jey jox neew ji doole deug di sam akku ba doolo ku def ñek kay lay sante ku jup dekké saw yiw